sama samnya kokotan. Mon bawa minya kokotan. Ki fulele, ki fulele, ki fulele. 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 Ki a kokotan.
Got to figure out.